نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. تدغليبي نكتغات موغم بلا نزا وبينو ودميز الدرود كنت مزلا نتمي صلى الله عليه وسلم كابنا وتكون فن لازابو نتمي قوات وقون ديدوا محمد مدايسون دين تندلي زال لازبوتي baye hadithi yetu ya lero ilipa mtu woti kupeza na upempo la mtumiki sallallahu alaihi wasallam munga tukuzi wati pa siku la kiyama wina aliyesaza kala kusaga saga wati kwa diti ndana amena anga ndi pempewe kwa Allah subhanahu ndi ndana amene anga ndi igile kumbuyu kabinati yankule majunchum ndi ndana amene anga kandi pempele chikulu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Siku la kiyama zaka siku la osha kwa pili. Zaka la kuti kulichizuo kwa basi. Antu akuma andu mavuto osia na siyana. Nde antu adzapita kwa nini osia na siyana. Kwa yambila bada mwalei salamu. To takati pempela ni wala. Kuti bole na ayambe kutuwa lingesela. Ayambe kutuwa lingesela zinchito zatu. Ndiyo inga yoti titegu ziwa. Ngati tega tinga gamulido ti fenda ku moto kalowa ku moto azikalowa ku janna azikalowa kusiana ndi mafuta amene tukumana nawo apa ndiye azapita kwa Adamu alayhi salamu kupita kwa nini ndio siana siana mpaka na izafika nthawi yetu ya mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndiye tsiku limeneli mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndi amene azapasidwe mwayi woti akati pempheli kwa Allah subhanahu wa taala kuti Allah subhanahu wa taala ayambe kiyama iyambe kapena kuti kiyama chiwelengelo chitani chiyambe. Ndiye hadithi yathu ya lero monga metanenela kuti mutu wake ndiwona kuti kupeza na upempho la mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Ibn Umar radhiyallahu anhuma, uyu ndi mwana wa Umar radhiyallahu anhu, amene ali dzina lake ndi Abdullah, ndio amuchedwa kuti ndi Abdullah ibn Umar. Abdullah mwana wa Umar radhiyallahu anhuma, Allah subhanahu wa ta'ala asangasidwe na anthu awuliwa. Iye afoto kuzanena kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam ada yankhula kunena kuti munthu yemwe angadza zonde kapena kuti amene anga dzayendele manda anga adzafunikira pempho langa kwa Allah lomupemphera chikhululuko iyeyo pa tsiku la kiyama. Imene ndeni hadithi imene adayankhula mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Ndiye pali nkhani swapa yopereka chilimbikitso. Munthu wa nkhani uli chonchi mphoto zakulemba mauti sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Hasan ibn Muhammad rahimahullah hakunena kuti ndida muona po Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah kumaloto. Ndipo adanena kwa ine. Ungate kuchitila umboni ndi maso ako malipilo akulu ndi madalitso oshuluka amene akuwala patsogolo pathu amene asungiliridwa anthu amene amalemba durudu kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam mabuku mwawo. Nkhani iyi ili ikupezeka mchitabu chochedwa kuti Al-Qawlul Badi' page 486. Kumano tizindikilechi pamene mukulemba dzina la olemekezeka mtumiki Muhammad madaso ndi mtendere sipite kwa iye mukuyenera kulemba mokwanilira mawoti sallallahu alaihi wasallam muchiyankhulo cha chiarabu kapena mukhonza kulemba muchiyankhulo chilichonse. Sizili zokwanilira kulemba mofupikisa monga saw kapena pmb hu ndikalembedwe kina kalikonse sikakufunikira yaye kalembedwe kamene kali kofupikitsa mawu sikakufunika yaye chifukwa kutele sizikupeleka ulemu ofunika kuonesa kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam.